Yo, DK Fridays.
DK Fridays.
Yo, Skizzy.
Hey, kabla ushindane na mimi geuka beast kwanza. Juni stress kuni test na usirisk answers. Who's the best take a guess na usitwist answers. Juna wapaya free rhymes na ma free stanzas. Na daikanjika za ruto wanitange muizi. Na wakitichwa evidence wana go missing. TK Fridays na hisi episode ya pili. Ni ya kwanza tuende sana kama piki piki. Ni futuristic, hii ni kakali katel 5. Sijalala siku mbili sihadi na swell eyes. Breathe down a mic fake rapper please hide rap. Saijo ina daddy tabidi to cut ties. Lies, ambia musa unadai ice. Kile na die ni keja na dice. Si die hype, sija decide if I'm a keep rapping till I die. Niko above juu yao ni kama na skydive. Mama liniambia siezi yosa bila strife. So daily naisa kanya vile pako saka mice. Dago wa dislando yani east adi west. Tukiosa siku moja tutatoast na mowet. Ndoto zangu mingi bado sija zifikia. So kwa hii paper chase misi jog na kimbia. Beat ni smooth na hii flow ni refine. Na hiyo sax lina blend na hii sauti si ni fine. Mi atari danger kasi nyenge ya umeme. Niko na beef na nani mi niseme nisiseme. I don't want trouble mi nafanya mambo yangu. Rap zangu zui feelingi kama mafunzo za babu. Siku ndashika mita ndo ndajua nimeomoka. Siku ndabudu Jesus ndajua nimeokoka. Mungu yuko na niko shua si mzungu. Nairobi jitahidi na ilazimu kue sugu. Vile napenda rap na chukia marapa aje. Nika kupenda kuku na uchukie mayai yake. We burnt a few bridges ziko nini tuta swim. After a few wells ziko nini tuta win. Nomba nipewe mia nifikishe tao. Jumanze mina jaminia siezi tupa mbao. Toka kuroga kwa masaifa na marap battle. Life yangu saisi na kuja full circle. Eh, na ntafika, ntafika, ntafika. Rapping everyday kwa mics. Mi ntafika, ntafika, ntafika. Ntafika, ntafika, ntafika. Ntafika, ntafika, ntafika. Finesse my beat, finesse. Murder my beat daily. Yeah. Skiza sax, skiza sax. TK Fridays episode 1, manze. Make sure me subscribe. Share, ikikubamba, like. You know how we do, Tough Clan, forever.